Yeah.
The barbarian.
Ew! Mr. Poison! He's in the building. Yeah.
Kester on the beat. Open
this one.
Body. 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 Body.
It's Jamayo.
Body.
Jamayo. It's Jamayo.
Body.
Jamayo. It's Jamayo.
Body.
Jamayo. It's Jamayo. Jamayo. Jamayo wapopuka basta tawara. Bizi kupitana mumishinga stawara. Na Jordan 4 kukuba mona bamano. Na basenda na banavo kutuma foto pamamo. Nefibiongo tiva ngafyaba lomba kuiva. Fya chadi na kukulu fya matidio mchira. Problem sana pamwa na mayaya. Let's school utawafaya kano fya mabwarwa. Generation chapter shani ya bachintofa. It ain't too premature getha kachena kafwa. Efya shala kofi ukutule chalo chala shala chava kote. Advice tawa yumfa badi tudi kama tuwaze result. Nomba nimfa ni history mayo. Muleba pepe la kofi abana venu mayo. History mayo. Muleba pepe la kofi abana venu mayo. Mayo, mayo. Chege chimbu ya ndika pondo tabeshi. Tabeshi wakulo mutwe. Sela koto piti. Twala mitini na kamutwe kwa chichiputi. Levo ya nte kwa ba. Indi mwali lava. Leta kwa nefyo mumpala nshakulia banaba. Nene pungwa tasa kama nubu chenje shivwa ngoku. Chua mwala sumi na fefya tika pondo. Chiberesh tatwa ikoku ibiko pota mwaba. Nishmwaba yusire singe chipapa chanshava. Kemoto pusani walifinchi na pashiri. Shpapa tefi biongo shari fuli shenji. Okelu antinga na braga. Na mpisho tumaka. Ebo nkoko fowati mumchiri fepa maka. Wama bazi na bashema. Kwa tichi muswema. Kakanta shepa chavu pecha mpele shiema. Mr. Poison is in the building. Yeah. Boss Mark Mwachirenga. Na Mike Benwa Boss Kill Green Gates. Mama Karini. Icons, classic, Momo Africa, Mr. CO 510, M3, Mufado, Era, Zimandola, Paso Luizzi, Marcus, Gali Buango, Gali Swa. Let's go!
Magic.com.